ndithanda ndingekabi kwemhlabeni wandithatha wandibeke emandulweni kungawe sendithola kodwa kudala ukhona ulithe malam ingosi yothando owandini kuqolo wandisindise bumnyameni. That's why I love you by the things you will do. Gotado lwako wandini ku JSUS. I'll always say yes, for more with kungawe sendithola ndithumisa ubukhulu bakho.
Oh,
kwanti sindi sebo mnyameni.